Jaja, tutu usena wakawe wano.
Hei!
Hei, ulijawe kugamba nyumbo jirama.
Wewe waniwo mwana chuu.
Wewe wanowe nyumbo.
Umana agumbaya zima amatiri. Kana konde matiri wala.
Mwana wakute maaimu.
No mwana wakute
maaimu. Munga mwite.
Mwazi.
Abenu!
Yoyo.
Nga kukawa? Abeni.
Nakuja sikende mwana mwani chiyari sikuulira.
Hei, 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 hei!
Sembele kwa nina.
Sembera ko ari kwansi ochimani jaja ine jaja zigere tsare sare sare
tano zya zamba nawe
dosi mwala basya basunga nyungire ni mwana bidewa
mchara nkusabu nyangu ire nga sinagenda muntezange era no butakubuza nsonyi wani na winsonga wali wabuzibu wensinganye ngate gowe itira sanyu lyange wabula nkubira kene isayeri mu buchayi okuva kitange ne nyabo wange nabe nganda benjagala ntyo bonno banemeseza buli ajja wagenda yomba songa te kuludda lwabe wamwe lwe bakyadde nkulaba abosala batta newe siri amabanja nongasabanze singano maze okugabula ngate ne jemvudde tolinkulisayo n'okunti kulambu n'ekyekango ne wendi banguzengege ekyokumutu okimpa oyomba kyenvudde nkikubuuza matire era n'okumanya kusinziira lwaleero omukazi gwenja nokulaa lwakyo nyuma n'okungoberanga abewaffe
sinika janja oliale mokugumira omwave kawe nganze bwenkikola mbewunya ajja kubasemukete kimugale mpa kukawuta womuntu omakakambuza kiki ekikwewuubya wadde oli awofa poza ekyomulugube nzaabamanyi mbakutangaaza ne bemuba mulya mmera okuntaba olukono n'osimba yesu nsa agamba muganda woloba nkobe mbuto kyasaana obanga babadde n'entegekemu okungoba mu nnyumba berimba nawe lwolabye ssebo nti bulijjo maka nkuswaza kati sibe ngugutatombire
Soli omukulu bangambanga kyokanga mbiyita byakubalaata wabula nakikkiriza nti gye nakuwasa teva mu ffumbi jjukira nnyo kye wakola jjajjange lwe yajjawo okutuulaba ensangi ezo wamulemye okuyingira ennyumba mbu ebigere bye ebirimu encyaca
okimanyi jjajja alina encyaca
wamwaliira alukweka ku mbalaza eri era yasiiba n'enjala yaawe kyavaamu yali mwanaagenda kyokka kyanyiga muli okuzaama n'olema okunsanyusaako mu bulamu kuba nnyoka abakulu b'ennundi kaseeganya nkugambye n'abasoma nga babagobye mbawalupiriya abalala mbaweera n'emisolo egyo n'alwadde kalengula amakerenda naye nzaabeeka kiva ku ky'okubatulugunya nzikiriza okuwuula mu nsangi zino sibamu byoyagala wamma ogende sika bulungi bwaffe sofunda n'omubi ayagala abantu twala omululu gwabe wammwe
kati otulaga bugejjuse kuba oli wansimbi onepanka olaba otuuse ku ngoba nti ŋŋende kale omanyira wano wabeera n'obwavululi n'aba beewuuba okukira awambwa katali alinyawo wano mu makako nga gabaswaza kati bakyala ba nsimbi ez'onooyo w'erukiga kuyita taata muto ye ngombo ya wano buli afunye okumuwaniriza kati nkusaba atudde muntu okufuna by'oyagala wenna osimbe obutakusumbuwa tugabanemu ebyo ebintu olyoke weegazanye mu makago nga gwe bw'oyagala n'emiyaayo nsombe osa ne baganda be y'abawala babuzaatwala ekyo nga kyeremye ntireke nange ndekyayi kati nfuuse ngo engambo ze basattiza kanzigema nti beserejja nabo bakimanye nti nno nkaye
ngabondaze endowooza gy'olina yonna sijja kugumira mpoleriwo tomanya kitange nemmanga oliba wa butoowo n'ekibamba n'amagezi genkuwadde okozese gwalina omukazi ateguya bantu sabye ofuna engeri emugobala eddagala eri ebigema akakya nze mpulira omutima gunfuukuuse sibamu by'oyagala wamu ogende n'esenga omutwalira ekirabo ekimusanyusa yakola omulimu
kale nkwenenyereza nsonyiwa
ngambye nkusaba oyanguye byonna obaka olugendo
migugo naagisa ntya ku lujja
twala omululu gwabe wamwe sikyagusobola
yonna mbyerekereza nsonyiwa
lwaki ongoberanga abe waffe balina musango
taata nzikakanyiza ku mavi
n'efida ne bw'ogikeeza ku makya sikyakusobola
kale nkwenenyereza nsonyiwa
ngambye nkusaba oyanguye byonna obaka olugendo
migugo naagisa ntya ku lujja
twala omululu gwabe wamwe sikyagusobola
byonna mbyerekereza nsonyiwa
lwaki ongoberanga abe waffe balina musango
taata nzikakanyiza ku mavi
n'efida ne bw'ogikeeza ku makya sikyakusobola.